ibyo siko tubibona ibyo twifuza si ukwibona hano harabona nyuma hakijima sosi byayinjishi sikomeje kwiruma ibyo dukeneye byo siko tubibona ibyo twifuza si ukwibona hano harabona nyuma hakijima sosi byayinjishi sikomeje kwiruma
imibare dufite ni 500 ibaze buri muntu azanye inote ya 5 zaba ari nk'ebyiri na 500 urumva ko zishobora guturikamo ikintu kugutwi hino ngutemo ikinyaru nubi ikigoryi barakurya n'amaturu hano n'iniga barazimena amafuru ikumabuye yaturutse ku gasharu uri niga mu mujyi ikeneye kwikora uri mbege gashumi ishoboye kwibona abaviye n'abakecu barashona gusa ntihabura igihe iminsi itambama ushobora kubuza idubu gutambika ushobora kubuza isoko gutambika ushobora kubuza ibibwa kubwegeka gusa kuri rimwe byose birahinduka
ibyo dukeneye byo siko tubibona ibyo twifuza si ukwibona hano harabona nyuma hakijima sosi byayinjishi sikomeje kwiruma ibyo dukeneye byo siko tubibona ibyo twifuza si ukwibona hano harabona nyuma hakijima sosi byayinjishi sikomeje kwiruma
bavuga umugani w'uwahemye mu bakwari kuwakubwira umugani w'uwarutse ibwami tubishyira hamwe tukavuga utuma utuma upfumu w'ibya nino ngo afite umutsi ku ryinyo tuwageze mu birunga nka sabyinyo agaci mbehe ibiguhekenyesha iginyo dore sabwa zihunguye ivumbi ku ntyo zijya amaginyero kuri diru za ufonyo menya nk'umuntu ari we gikoko kidatinya kubukorogera ku kayiko niba wawusazwa n'agatwiko ushobora no gutereka amabyi ku ziko ntugakina n'ubudiru n'ingegera tukarambika umusaya mu bimara tugakene ku muhanda w'umukara nukazana ubugoryi mu bibazo n'imidugararo
ibyo dukeneye byo siko tubibona ibyo twifuza si ukwibona hano harabona nyuma hakijima sosi byayinjishi sikomeje kwiruma ibyo dukeneye byo siko tubibona ibyo twifuza si ukwibona hano harabona nyuma hakijima sosi byayinjishi sikomeje kwiruma